tuli wano olwaleero okubeera nga tutongoza campaign ya okusonda ssente ezigenda okutambuza omulimu gwaffe. Mu kalulu konna, ssaabanoonya w'ensimbi abeera candidate. Of course, Kyagulanyi yataddemu buli kimu n'obulamu bwe yabuteekamu ne ssente azitaddemu, n'agenda kukola that symbolic action okuteeka mu ssente yaffe, agenda kubikkula atuteeremu oluvannyuma lw'okubeera ng'abikkula olutimba olwo.
People power, our power. NUP
everywhere.
Okay, that's the safe where money is going to be kept, and he's going to make the first contribution of 10,000 shillings. We shall see whether he'll put 10,000 for himself and maybe another 10,000 for his wife. I don't know.
First, this is for my wife.
Okay.
It's for me.
Okay. Dr. Gordon Sematiko is also putting his 10,000.